sebumnandini lawutshala gcela amabhakete. Masengasamfuna indlela zengambethi. Bakaphume ngegate, cela ningamshayi. Bakaphume ngegate, cela ningamshayi. Masengasamfuna indlela zengambethi. Sebumnandini lawutshala gcela amabhakete. Masengasamfuna indlela zengambethi.
Ungowakithweni.